Purchase your tracks today.
Oh, na 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 na. Michael, representing my guy and Kaya.
Zuka. Jehovah ni mbosa, niye wati susa Fumu ya mafumu, kamula makamu Mana wake kusa, niye yoni mbosa Fumu ya mafumu, kamula makamu Tazuka
Suka, wanzi ukukuna Uti adani, yongo tuluka Baleta suka, tawisi ukuna Ya dani, moyo wangu tuluka.
Nesonga nziwe omkonda, ambayo najitwa adui ndo wana mapenzi nawe. Fungua macho we baba, usifanye kama mdogo, si ache magoba. Tupe na lidili kalelo, tuko kuna mwela la mwela. Sanje na likanso kalelo. Kukwa kuna mwela kumula
Zuka Wanji ukukuna Uti adani Mungu chuluka Kaleta zuka Tawisi ukuna Uti adani Mungu chuluka
Michael, you know, Tanta, you know.